Akulira ofisi y'ekitongole ekibiina kya mawanga magatte evunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu Volker Turk asabye gavumenti okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu wakati mu keeterekerera k'okulonda kwa bonna okubindabinda ab'oludda oluvuganya kw'ossa bannamawulire balekeraawo okutulugunyizibwa. Mu kiwandiiko kyafulumizza Volker ategeeza nti gavumenti erina okukuuma n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu ng'okulonda tekunnabaawo bwe kunaaba kugenda mu maaso ate ne bwe kunaaba kuwedde. Alipoota eno eraga nti abantu bali 255 okuli bannakibiina kya NUP be baakakwatibwa ne baggalirwa bukyomwaka guno ogutandika ate nga basoma 300 ku bano bakwatiddwa mu kiseera eky'okuwenja akalulu okwatandika mu mwezi ogw'omwenda. Ekiwandiiko kino kyoleka nti abakwati bali mu budduukulu baggulwako dda emisango okuli okweyisanga ekitagasa, okujemera ebiragiro ebituufu, okulemesa ab'ebyokwerinda okukola ekyabwe n'okukuma omuliro mu bantu. Tak mwennyamivu olw'ab'ebyokwerinda abayibwa ne batevunya okukira mu nyeera mu bifo aba NUP gye bagenda bakuba enkungaana. Agambye nti ng'oggyeko eddembe ly'ab'oludda oluvuganya n'eri abannamawulire ligwana okusibwamu ekitiibwa baleme kukugirwa kusaka mu bifo ebimu nga bwe kiri ku mikutu egimu egy'amawulire wano mu ggwanga okuli ogwa NTV ne Del Monta eginookoddwayo tegikkirizibwa kusaka ga paalamenti kw'ossa ag'enkungaana eza Pulezidenti Yoweri Museveni.